mbote Di miti yao Mugonde mchengene Uyoga majibenzi Mpanga na banja Fresh na vina wena wena Kumaji walilile nizu Kalapa nyumba iwe Mkaza ngodanda ula Aguli sama uonga Iwe mwanyangu wa ufe yele Panyumba ni mwana lilenji Kazi woda funanji Kili yonse ndi mamubasa Woma wana maywe
Sakuna chuma jago Kapena kuchuka wako
Nila madona wa Atiji fila zikoni Kala babanja suza bolo Wasagalambe na mwali na iso shilo Never ever take a love for granted You want to grace it when she's taken Uzagenda kata uluka se Kata uluka Wapeza nkazi, wapeza jituja we know Sanka weka nkazi kwa mbilo Oye mela banja kwa sekonda siyama chibio Nikoni chango kijido kusati chamo video Uchuka ndi juma kusa kusoko neze
Sakuna juma chango
Oh no
Kapena kuchuka
Chuka no no no
Amafuna jikoni
Amafuna
Amafuna jikoni Sakuna juma chango
No no
Kapena kuchuka
Chuka no no Safuna chuka, amafuna chikoni.